hande Yesu ruttade e sere Allah o hokko halni sirla mako nani sahoo ke saha be wonde mon o wi kadi nam o keb dole giodi do asuman so horu chenido are e mon Yesu wi se labe mun so on tuma hetima wada be keddo kambe tan goto o wiibe mabbe neldumo le ruh chenido mbele ndi wawa wallude be haa ɓe mbawa hesdinde hakkillaji mabɓe caggal balɗe sappo Yesu neli ruhu ceniɗo do asaman wayno tan ko no dirango hendu mangu inguɗe do asaman ɗo eɗen jiiya sehlaɓe Yesu eɓe nana ko iwata do asaman ɗo e ɗon kamɓe fof ɓe kewi ruhu ceniɗo ɓe keɓi doole ɗe ganduɗa Yesu meɗinde haalnide ɓe ɗum ko ɓooyi joni noon ɓe keɓi susre haalde ko faye e Yesu bango bango ɓe jeehi ɓe mbi Yesu mayni mono fof kala gonga Yesu udditi lawol bele innema aade fo wawa rewdu ngoɗo lawol yettota Allah Yesu dari hakkunde innema aade e Allah ko dow kuugal ngal Yesu Allah rewndu ɗum kuugal ngal bele on wawa ɓamde bakatuji enen fof o coggu ƴiƴam makko ɗam ɗum waɗi Yesu udditi lawol lawol ngol ngol te Allah mono fof ina nodda yo arto Yesu dandawo aduna mono fof kala yo wanco hoore mum hande e kanande fattude bele ma ruhu ceneɗo ara ruhu ceneɗo ɗum hokka mono fof kala kala udditu ɓernde mum e Yesu ko sababu nde ruhu ceneɗo ɗum tagi Yesu ne wonde men ha abada